Prince K. Mimi. Ha, ini kujiaminia tu. This na Dagi.
CUC Records. Producer Dagi.
I believe in shooting the stars. I mean, shoes na kazi moni vesifo. After me kufariki mbratha. Sifa zote mpe mola, nime still proper. Aga zimeganda, o propaganda za mganga. Mpi handa ilambwi. Pia nyoka dishi, bado kishu itakuma ki vegetarian. Simba yangu kula nyasi, nalingwa sana kanyoni. Mr. Sweeter, dana sali kwa Mike Peter. Kushina mosha trigger, studio na niya beehive. Kiula koisha, na sikuzi na ringyo sana na Matilda. Ali discover kuna better future. Aki join sponsorship, bado boy humble. Kada la satinga, nilemwa great minds ubonga less. Future yangu na Johnny Brighton, nikiwa kada kwa bet 3 hours. Kakliff Chandaria, jina simboje. Uitaka kujuzitu wa jiwe. Nitupe majini, mziki ndio kazi. Aina season kama kiunda juu concoct. Do make milk whiter. Kale nili discover, time kwa chuni likosa tumaini. Prince yaka niambia.
Kijana, hiyo kibaji bila knowledge, haisaidi. Umesikia? Just go home.
Na mini kapenda sana kazi yangu. Kumbe ilikuwa shortcut to success.
Kobe, Kobe.
Hey, mambo.
Poa sana. Imagine, uneza make it.
Inshallah, bro. Spiritual talking, miu bonganga na bubu. Na ni ukweli, chanda chema ndo uvishwa pete ya miles million journey. Wanza na step moja, si unajua maskini sio kilema. So na focus ahead, come a lot. Na plan for the future, sit and invest kwa mziki forever. Bidi yangu, yuita determine, uneza fanya barabari we shamba. Ukijaminia, bidi nalipa, koro wadisi ya nidhamu, mapenzi lilaaniwa. Since love ni blind, bado kobe na isoma ina braille. Mola ni linde, ikipaji bila wewe ni sufuri. Zero, kufya panga nile nitanganisha na mabinti. Vita isaidi, talk, ili mko soldado na mother. Wezi stop the future, neither rewind the past. Nilizaliwa ndani ya incubator, kaki faranga, aimaki. Hata Yesu alizaliliwa kwa zizi, na wacha mistari. Kama vile padri wacha na blessings, nyole shagi. Wao nitapedi, mziki ndio makao. Mimi, Kobe, juu yangu mziki. Usijisifu unambio, msifu wane kukimbisha. Nye mganga gizi tembele. Niliambiwa niwe makini sana, inani na imuaminia. Hata shetani, unasiku alikuwa malaika.
Zao, this is cool down. Once you believe in yourself,
yeah, manze, not even the second is my limit.
Hey, from ghetto to the rise.
Hey, manze, hey, nikonja, oya dagi, niadise kubole. Adabo ni kama mali, au sifa ya wale. Mido trigger, na wanga lilia chini. Kile kobe, hata mwepe vonjike. Bado gali nitapika kwa Mike Hotter. Kushinda jua upasi, honest in the best policy. Singe teta, gift us in the mouth. Pia mimi nataka the early warm. Ka early body, so you can give a smile kwa picture. Sore na difa difa, songia mami. Real friends na waki close, fake friends. Closer, madalisha kiniambia bad in hand. Niko wadhi tu in the bush, enyea mungu ni mengi. Ya kuku ikibaki maya, yao nye lewi. Swaga za ngombe azijoe ni masai. Wesi umlima, wesi stand alone. Na fight with my strength, weakness yako. Kando, manze, true success lies in my effort, not in others defeat. So now, I step in a make kilometer. Bila shilingi, awezi sema milioni imeja. Kunda ana knowledge, but the wealth of experience ni priceless. Yeah, Prince K. Najiaminia.
Najiaminia.